It's the kids, baby.
Saga na pesa na zipata, zikati tamani tapika tu. Bado mina saga na pesa na zipata, zikati tamani tapika tu. Oh my God, bless me, bless me, bless me. Oh my God, bless me, bless me, bless me. Oh my God, natoka gero, gero. Wanaona gero, gero. Naishi gero, gero. Oh mama gero.
Mpaka shule flavor young boy kama ngunde som sap som chaf kwenye music kio na sister muta baby tujilushe na kaza dundo bila woga sister dule geza nyonga kwenye yoga acha kuloga dunia soki soda msela nina house tegeme kupija roba nasaka mkwanji sikati tama najua kukaza sina wivu wala tama yui ndumba na mjua maulana nisirudi nyuma tawachawi wa kibana mini baba najua kusoko gali siogopi kuwa bwana wadewa nataka mali sijutii kuwa mtoto na mama nataka gali aka blaza na dogo nataka shali
kitu stamboche damboche damboche stamboche
shindo kukazo taonga gali
kitu stamboche damboche damboche stamboche
baka bishoka lala chitali
bado mina saga na pesa na zipata zika titamani tapika tu bado mina saga na pesa na zipata zika titamani tapika tu oh my god bless me bless me bless me oh my god oh my god bless me, bless me, bless me, oh my God. Natoka gero, gero. Wanaona gero, gero. Naishi gero, gero. Oh mama gero, gero.
Naishi paka kesho, we bless thee. Ligi sio ndogo stesti wakina flani kitambo mevua jezi kumchongo zedi ya kuiba banki macho kwenye pesa kama Iverson Raza Alisson, Medi Shaq's Liston Team Star kutoka Moscow hatuna beef na wanoko Money maker, wanjani team sweka nkiwa sina pesa, nice na choleka mtani tunashesha, tunaseka pesa macho kwenye pesa, tunakaza tutoboe maishani bila pesa mademo onekani bila pesa tushindi maskani ukiwa na pesa utakujua we ni nani mina wata mbali kesho niwe bossi flani
kitu stamboche damboche damboche stamboche
shindo kukazo taonga gali
kitu stamboche damboche damboche stamboche
baka bishoka lala chitabali
bado mina saga na pesa na zipata zika titamani tapika tu bado mina saga na pesa na zipata zika titamani tapika tu oh my god bless me bless me bless me oh my god oh my god bless me, bless me, bless me, oh my God. Natoka gero, gero. Wanaona gero, gero. Naishi gero, gero. Oh mama gero, gero.
Yo, big shout to Team Star, Senator, Jack Kriston, Waumize.
It's the kids, baby.